ukuzithiba kubalekile ukuze uJehova samukele. UPaul uthi, lapho umzala wami ngiqhukuluza, ngambamba, ngamqinya, ngangifuna ukumbulala. UMarko uthi, ekhaya ngangicasulwa izinto ezincane, ngangiphahla zifenisha, amathoyizi, nanoma yini engiyitholayo. Kungenzeka thina sikho kulelo zinga. Noma kunjalo, sonke sikuthola kunzima ukuzibamba ngezinye izikhathi. Lokho kubangelwa ukuthi sazuza isono njengefa kumuntu wokuqala, u-Adam. Abanye, njengoPaul noMarko, bakuthola kunzima ukulawula intukuthelo yabo. Abanye bangase bakuthole kuyinselelo ukulawula imicabango yabo. Bagxile ezintweni ezibathusayo, futhi bavame ukukhathazwa imicabango engemihle. Kungenzeka kwabanye kube nzima ukulwa nesifiso sokuziphatha kabi ngokocansi, ukudakwa nokusebenzisa kabi idakamizwa. Laba bangayilawuli imicabango yabo, iyifiso kanye nezenzo, bangonakalisa ukuphila kwabo. Kodwa singakwazi ukugwema lokho. Kanjani? Ngokuthi sibe nemfanelo yokuzithiba. Ukuze sikwazi ukwenza lokho, ake sixoxe ngemibuzo emithathu. Kuyini ukuzithiba? Kungani kubalulekile? Singaba kanjani nale mfanelo ebalwa phakathi kwezitholo zomoya? Galatia 5, verse 22 no-23. Sizobe sesixoxa ngalokho thina esingakwenza uma kwenzeka ngezinye izikhathi sikuntula ukuzithiba. Kuyini ukuzithiba? Umuntu ozithiba akavumeli imizwa yakhe imenzise noma yini. Kunalokho, uyazibamba. Angakhulumi noma enze izinto ezidumaza uNkulunkulu. UJesu wasibonisa ukuthi kusho ukuthini ukuzithiba. IBhayibheli lithi, laphethukwa akaphindiselanga ngokuthuka. Laphehlupheka akasongelanga, kodwa waqhubeka ezibeka kulowo owahlulela ngokulunga. Eyokuqala kaPetro 2, verse 23. UJesu wakubonisa lokho kuzithiba lapha abaphikisi bemenza inhlekisa ngesikhathi elenge esigxotsheni sokuhlushwa. Ngaphambilini, wabonisa ukuzibamba okumangalisayo lapha abaholi benkolo bembuza imibuzo eminingi ukuze bazame ukumenza asho izinto ezingafanele. Yeke isibonelo esihle sibekela sona lapha amaJuda athi lathukuthele ecosha amatshe ukuze amjikijele ngawo. Kunokuba siphiniselele, uJesu wacasha futhi waphuma ethempelini. John 8, verse 57-59. Singakwazi yini ukulingisa uJesu? Singakwazi ngezinga elithile. Umpostoli uPetro wabhala, uKristu wahlupheka ngenxa yenu, enishiyele isibonelo sokuba nilandele inyathelo zakhe eduze. Eyokuqala kaPetro 2, verse 21. Nakuba sinesono, singakwazi ukusilandela eduze isibonelo sikaJesu sokuzithiba. Kungani kubalulekile ukwenza kanjalo? Kungani ukuzithiba kubalulekile? Kudingeka sizithibe ukuze uJehova samukele. Ngisho noma sesimkhonze ngokwethembeka isikhathi eside uJehova, bungasilahlekela ubungani bethu naye uma singakulawuli esikwenzayo nesikushoyo. Cabanga ngoMose, owayemnene ukubadlula kude bonke abantu ababesebusweni bomhlaba ngaleso sikhathi. Numeri 12, verse 3. Ngemva kokukhuthazelela ukukhononda kwama-Israyeli amashumi eminyaka, uMose wahluleka ukuzibamba ngolunye usuku. Wathukuthela lapho ephinde khononda ngokushoda kwamanzi. Wakhuluma ngokhahlo nabantu wathi, yizwani manje nina idlubulundi, ingabe sonikhiphela amanzi kuleli idwala. Numeri 20, verse 2-11. UMose wahluleka ukuzibamba. Udumo akalinikanga uJehova, okunguye umthombo wesimangaliso samanzi. Ngenxa yalokho, uJehova akamvumelanga ukuba angene ezweni lesithembiso. Cishe kwaze kwaba usuku uMose afa ngalo, ezisola ngokuhluleka ukulawula intukuthelo yakhe. Sifundani kule ndaba. Ngisho noma sekuphela isikhathi eside siseqinisweni, akufanele nanini sikhulume ngendelelo nalabo abasicasulayo noma badingiseluleko. Kuyiqiniso ukuthi njengoba sikhula, kungase kube nzima ukubonisa isineke ngezinye ikhathi. Kodwa khumbula uMose. Asifuni nangengozi ukuzonela idumele elihle lokwethembeka kuJehova osekuyisikhathi eside kakhulu sinalo, ngenxa nje yokuntula ukuzithiba. Yini esingayenza ukuze sibe nale mfanelo ebalulekile? Okumelwe ukwenze ukuze ukwazi ukuzithiba. Thandazela umoya ongcwele. Kungani? Yingoba ukuzithiba kubalwa phakathi kwezithelo zomoya kaNkulunkulu. Futhi uJehova uyabanika umoya wakhe laba abawucelayo. Esebenzisa umoya wakhe, uJehova angasinika amandla esiwadingayo. Angasiza nokuba sibe nezinye iy'mfanelo eziyithelo zomoya ezifana nothando oluyokwenza kube lula ukuthi sikwazi ukuzithiba. Kwema noma yini engenza kube nzima ukuba usithibe. Ngokwesibonelo, hlukana namawebsayithi nokuzijabulisa okunokuziphatha okungafanele. Eqinisweni, kumele sigweme noma yini engasilingele kwenzeni okubi. Ngokwesibonelo, umuntu oyengeka kalula ey'ntweni eziphathelene nocansi kungase kudingeka agweme iy'ncwadi zothando kanye namamuvi othando. Singase sikuthole kunzima ukusebenzisa leseluleko. Nokho, uma sizama ukusebenzisa, uJehova uyosinika amandla esiwadingayo ukuze sikwazi ukulawula imizwa yethu. Uyosiza silawule imicabango yethu esikukhulumayo nesikwenzayo. Njengoba kusobala endabeni kaPaul noMarko okukhulunywe ngabo ekuqaleni, ngamunye wabo wafunda ukulawula intukuthelo yakhe. Cabanga nangesibonelo somzalwane owayevama ukunqotshwa intukuthelo lapho eshayela azaxabane nabanye. Yini ayenza ngalokho? Uthi, ngangithandaza ngokujulile usuku nosuku. Ngafunda ihloko ekhuluma ngokuzithiba. Ngabamba ngekhanda amavesi eBhayibheli awusizo. Nakuba sekuphela iminyaka ngilungisa le nkinga, kusangisiza ukuqala usuku ngalunye nginomgomo wokuhlala ngizolile. Uma kukhona la engizoya khona, ngisheshe ngihambe ukuze singabikho isidingo sokuhamba sengijahile. Uma kwenzeka sehluleka ukuzithiba. Ngezinye iy'khathi, kuzo sehlula ukuzithiba. Lapho lokho kwenzeka, singase sizizwe sinamahloni okusondela kuJehova ngomthandazo. Kodwa leso, kusuke kuyisikhathi okudingeka siqine ngaso emthandazweni. Ngakho thandaza kuJehova ngokushesha, mcela kuthethelele. Funa usizo lwakhe futhi uzimisele ungaliphindi iphutha elifanayo. UJehova ngeke ubukele phansi umthandazo wakho oqotho wokucela ukuboniswa isihe. Umphostoli uJohane usikhumbuza ukuthi igazi lendodana kaNkulunkulu lisihlanza kuso sonke isono. Eyokuqala kaJohane 1:7. Khumbula ukuthi uJehova utshela abantu abaziyinceku zakho ukuba bathethelele ngokuphindaphindiwe. Ngakho singaqiniseka ukuthi nathi uzosenzela okufanayo. UJehova wadumala lapho uMose ehluleka ukuzithiba kwesikhashana. Noma kunjalo, uJehova wamthethelela. Izwi likaNkulunkulu likhuluma ngoMose njengesibonelo esivelele sokholo. UJehova kamvumelanga uMose ukuba bekunyawo lwakhe ezweni lesithembiso. Kodwa uyomamukela emhlabeni oyiparadisi, amnike nethemba lokuphila phakade. Nathi singajabulela lelo themba elifanayo uma siqhubeka silwela ukuba naleyo mfanelo ebalulekile ewukuzithiba. Sesiphelile isihloko.